radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanubyizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka bavandimwe babo, turakira abari mu Burundi mu ntara zitandukanye bashakisha babo, bamwe bakeka ko bari mu Rwanda, abari mu Rwanda barashakisha babo bashobora kuba bari muri Uganda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi, ariko by'umwihariko turafasha umwana utaza havuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kabunaka.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Uwo nakira bwa mbere ni Maria Mukabagire, yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo, yaramaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, arashaka bavandimwe be babiri Gasangwa na Nabuyara, bashobora kuba bari muri Uganda. Mama wabo ni Merikuri, yaniwe mugore, papa wabo akitwa Kalipofore Gahuma. Lucia Mukabagire, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Nabashatse kera ndakubura na nagiye abantu banyandikira kuri email sinkubone, ubu rero narengiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha, nabonye nimero zawe, umubyeyi uba hano Kigali Nyamirambo, ubu nyine ibyishimo biranyishe, sinzi ko mbasha no kuvuga.
Nibyo,
n'abantu banjye bari Uganda nashakaga gushakisha, nagiye mbumva ko kugasaro kaburaga.
Noneho urambonye rero, abo bantu ushakisha ni bande?
N'umugabo witwa Gasangwa, ubwo nzizi na rimwe gusa, bahunze 60 bari abana. Nawe n'umukecuru nkanjye yitwa Nabuyara. Mama rero basiga ahantu hitwa Cyagwe muri Uganda, aza hitwa i Masaka. Hanyuma rero nanjye aza kungera hashize imyaka 25. Ubwo rero ni iyo myaka 40 sinanabazi, ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga nti buriya wazabashaka mwamfasha kubashakisha, nkumva ko namenya ko bakiriho n'ukuri n'abavandimwe banjye.
None se Gasangwa ni musaza wawe?
Musaza wanjye dusangiye mama. Ise wabo yaramwirukanye araba musigira izira Masaka, arahashakira aranahabyarira, ntabwo yongeye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo. Nanjye rero nari i Burundi,
yego,
aza gushakisha nyina arambona. Umukecuru witwa Merikoria niwe mugore.
Aracyariho nawe?
Oya, twamushyinguye mu kwa 12 k'umwaka ushize.
Komera, Imana imuhire uko ridashira.
Iyo ni rero narababuze kugira ngo apfa babonye.
Komera,
komera, avugaga ngo sinzapfa nababonye. Jewe ndifurayi.
Komera mubyeyi, komera,
ihangane.
Ihangane, ndabizi kubura abavandimwe, ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be, ni ibintu
bibabaza. Imana umwishu isama, imana sinzi icyo navuga.
Komera, Imana usengera kumva, kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ndahamya ko ntabwo hazabura mu Bugande, turumvikana cyane radio y'Ijwi ry'Amerika muri kariya karere ka Zambarereje za Masaka, turumvikana ntabwo hazabura umunyarwanda uri cyagwe watubwira niba azi Gasangwa. Gasangwa n'izina umunyarwanda yakumva akarimenya, ndetse n'uyu murumuna wawe nabo yarabi nubwo gusa ari akazina bamuhimbaga, ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari i Kigali, abari i Kigali naho ngaho mu Mutara, no hirya no hino mu Rwanda baturutse i Uganda, abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga. Nyaboneka ndabatabaje mwese mwese waba yarazi umugabo utoga Gasangwa, warutuye Icyagwe muri Kampala, natabare kugira ngo dufashe.
Se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya bari kumusaza witwa Rusiano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo banyamweru abana babiri banyamweru bene se wabo wabo bavandimwe banje
ayo makuru umpaye turayaheraho dukomangaho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya makuru yawe nituyamenya tuzayakugezaho niba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda 30 gusa nibyo birumvikana ndagushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka 25 hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya w'ukoreshe ubabwire iki kuri ku mutima
hakantu nababwira nuko nshaka kubona umusaza wanje mfite ari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko bariho hanyuma nkazababona nigeze kujya Uganda ngarukira Kampala sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'ukuntu nabanye nyina nkarinda niyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru imfura ya mama
urakoze cyane kumira tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije Pascal nziza ugira amahoro y'Imana
namwe murakoze n'ukuru witeka gw'umugisha mwinshi cyane mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'Amerika ni Sadat Miburo ukomoka mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba ari muri Kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka 8 yaraburiye irengero
nari maze umwaka ndakurondera ndakwandikira ariho ni nimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari jana ngo kugira babimfashe isha nibuka message yigeze kwandika yuko batampera wigeru saba cyandamenya katari wewe kabisa
hehe wongo ntabwo ari jewe nkunda kubivuga kenshi gize ndaneza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta amafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abateka mutwe n'abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko azakugeza ku ijwi rya Amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se Sadat Miburo noneho rero warashatse urambonye
yego kabisa imari shimwe
none washakiraga amahoro
yego kweri ashana amahoro gusa nuko ayi wacu n'usinopo yakara amahoro kubera dusa n'abahavutse kweri umuryango nyene twarahitse turabura nyene cyabibangombwa nyene ko ndakorondera bwanda kwiture ndabe ko ari cyo wamfasha nk'uko uhora ubikufasha abandi kabisa
umuryango wawe uvuga ko mwaburanye no umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
urumva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanje yarafise umugore afise n'abana babiri cyo gihe ni bibiri ni nko muri 2014 kuva icyo gihe gushika uno munsi sino kugira ngo baraha twamenye irengero ryabo basezeye gusa nyine twumva amakuru amwe ngo bari muri Tanzania abandi ngo muri Congo abandi ngo muri Australia umva nta makuru namwe dufise
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
umva icyo gihe babingozi natwe twabingozi mugabo kujya nyene tugatemberanira gusa urumva mu kugenda ntibadusezeye umwanya umwe twagiye twumva amakuru ngo bimukiye Bujumbura gusa ayo makuru ntitwayemeje neza kubera nta ruhamwe kwari dufise haciye iminsi nyene turarondeza Bujumbura batubwira ngo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri Tanzania gusa nawe ntabyemeza neza
umukuru wawe yitwa nde
yitwa Nduwayo Rajabu
nawe yaratuye ingozi
icyo gihe yaba ingozi
yakoraga iki
yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi
w'amakamyo cyangwa w'amamodoka matomato
amatomato n'amakamyo umva yakora ibiraka nta sinova ngo arafise umudugu uyu gusa mahiyasi amakwasiteri umva yakora ibiraka nyene
uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Tanzania ni muntu ki
wo yabimbwiye ari mu byaranje ico gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mu byaranje wewe yarigeze kuba afisa makuru yawe hano muri Tanzania ndumva wowe yabivuga kubera yamubaza nyene yamubaza makuru yaho yumva wowe atakeka yuko ari yo yaragiye mu bwabo ntitubyemeza karibyo
naho se wakubwiye ko yagiye muri Kongo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he
nawe nyene no bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo nabantu bakunda kugana mu minsi yo kugenda bobo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza amakuru yaho hantu kenshi kenshi urumva bacha bakeka ngo yoba ariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa navyo ntitubyemeza cyane ko nta makuru tufitiye kwera
no muri Australia naho yabazaga amakuru yaho
bobo abo muri Australia nabo batubwira yuko yavuga yuko nawe nyene ngo azoja muri Kenya rero akavuga abo bo muri bakatubwira yuko yo baje muri Kenya akaca nyene aronka ubuhungiro muri Australia nyene akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyene babitubwira uko nyene navyo ntavyo tuzi kwere
ubwo buhungiro yaba yarabubonye muhe mwaka
oyi byurumva ntavyo tuzi umva ubi ababivuga bavuga yuko yoba yagiye muri Kenya akiyandikisha mu bantu boja muri Australia nyene akaronka nyene bakamujyana mu mpunzi nyene bisanzwe kubera kuva ico gihe agenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta mesaje nta kintu na kimwe ma Facebook nararondeye ndabura nta nkeka ta social media yose nararondeye ndamubura kabisa nta namwe tumutora
nta murundi muri Tanzania haba barundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri Tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nkuko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ku ntago duhashakira abantu kandi tugira imana rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri Tanzania hari abarundi benshi
muri Tanzania hariyo novuga ko hariyo nabona kwitwa imiryango narabazije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyene amakuru y'igahama baratubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino
none se muri 2014 ko nta ntugunda zari mu Burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
urumva tebwe novuga ko mu muryango wacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za Kenya arajayo akagaruka kubitayo nk'ameza ngaha akagaruka yari umuntu nyere mu majambo maka akunda nyene gutembera mu bihugu Tanzania arajayo yaranabaye icyo twebwe kumva twaranabaye no muri Tanzania urumva no muri Kenya ko yakunda no kujayo no muri Congo yarajayo yari umuntu akunda gutembera
yego
nta kintu na kimwe novuga ngo yaba yaragiye ngo ahunga cyangwa iki
none Sadat Miburo niba mukuru wawe Rajabu Nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi ry'Amerika yaba muri Tanzania yaba muri Congo iyi Congo yariyo yose Congo Brazzaville cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se niba ari muri Australia naho ijwi ry'Amerika irahumvikanira niki ushaka kumubwira muri kano kanyu uramushakira amahoro
nukuri jewe niyo menye gusakana hari icyo bagihagije je nk'umubyeyi wanje wewe ni wantera n'ikigongwe kubera mama wewe yaramuvuze aramumva ntako nubuje nubu aguma mbaza nta makuru ranyumvira nta kirumva je umubyeyi gusa ni wanteye ikigongwe kweri niwe aramushaka gose yo tumamenya basekana haravuga ati je naho nomenya ka hari iyo yoba ari hose gusa nkamenya kana hari kibazo nuko tutazi kana hari canke bagiha umuvu umujyango wose umujyango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yaravyaye nk'abandi bana ntavyo tuzi kugurumva niyo tukamenya ko yoba nahari gusa tukamenya taraha tukamenya makuru yiwe gusa ivyo vyo babihagije kwese
niba kiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho uvuba Nduwayo Rajabu akaza menya yuko murumuna we Sadat Miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane umubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya Pasika y'uyu mugusi mukuru wa Pasika. Ndagushimye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ngere nkwiseguraho kuba warategereje igihe kinini, amezi menshi, ariko turakize tukugera nk'uko tubigenza. Ndagushimye cyane rero kuba wariteguye, kuba waradutegereje, ntitugutengushye. Wakoze cyane kuza mu kiganiro.
Sawa sawa, nawe murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka wa 2015 mu Burundi gihe haburizwagamo kudeta, uwitwa Gabriel Mpawe nayo yatandukanye na nyirasenge ndetse na mushiki we, bashobora kuba bari mu nkambi ya Mahama. Gabriel Mpawe nayo batazira mufiri ubashaka kumoka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi zone Bukuba, atuye muri Tanzania Ingara.
Yeno kuvuga twazimije abantu mu 2015 umujyango turatatana kugera isaha ntituzoba niyo baherereye, niyo mpamvu nayinjye kugasaro kaburaga kugira ngo mudufashe nuko twumva mwa mufasha abandi.
Abo bantu mwaburaniye hehe?
Mu 2015 murabona kujya kudeta ya Nkurunziza yabaye. Abantu Masenge mushiki wa papa ndeye na mushikanje baja muri muyinkuze mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi. Umushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyine Masenge ntibasubire kuvugana. Harabaye igihe kimwe jewe baramfata ndafungwa nyine mu iyo maandamano, maze gufungwa nongera ndataha abandi barahunguka, turategereza ko nabo bataha turabura. Rero kugira isa ntibyo baherereye, niyo mpamvu bariho turarangisha. Abandi baratashe babanaga mu Rwanda, twategereje ko nabo gataha turabura, sindire guyo bari mu mpamvu twabaze.
None uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Ahimere Yeroza.
Naho se mushiki wawe yitwa nde?
Yitwa Manirambo Naderahidi.
None se abakubwiye ko bari mu Rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe? Bari mu nkambi ya Mahama, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Bugesera sahandi hantu hatazwi, bari ihuye se bakubwiye ko bari hehe?
Ni kuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya Mahama kubera ko uwo mushikanje yari yadanye na mubyaranje yararongowe ku yindi mugabo nyene yitwa sinzi nkayo farato, bari babanye iniwacu nyene muri zone Bukuba. Ariko wewe mushikanjije naje kuji Kigali mvuye muri gereza y'Ingozi, ndahageze turavugana kuri telefone ubwo nyine kubera nanjye nari naje mu Rwanda atabya ngombwa fise nandukabanduka bamfata baranahandi Burundi, ntitwasubire kuvugana ni nimero zabo nyine zose zanduruka ziragenda, ntitwasubire kuvugana nabo.
Uri intwari wa warambutse ujya mu Rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe?
Yego, ngeze Kigali aho muri Bugesera mayange baramfata baramfunga baca bansubiza iwacu ku mupaka nshasubira Burundi, twaze kuvugana nabo nimero za cyezi zimangana kubera simu kadi bace bayatwara abanyarwanda nyene. Bica birangiye sogiye kuvugana nabo n'iyisaha nta kuvugana nabo.
None se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu Rwanda bakagaruka i Burundi, nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwiraho mushiki wa wari yaho nyogosenge ari? Mahama nubwo bwose ari nkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye, barakundana, barafashanya. Ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya Mahama, ndavuga Ahimereye Rose cyangwa Semani mbona Derahibi, ndahamya yuko hari abantu bazabamenya. Nta bantu baguhaye agakuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya Mahama?
Nabandi Barundi nyine bagenzi biwe,
yego,
abo mu iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye, bari babazi. Batubwiye yuko babashize ngaho muri Mahama mu ngabo, bavuga yuko bari bafise gahunda yo kuba ngo bogira gute, twumva yuko bavuga bafite gahunda ngo ba ngo babajyana ngo hanze ku mutu wakabaye uwo Masenge yambaga ko afise indwara niba ari hasi masinzi. Ko nabyumva babivuga, si nta buhamya bwabyo no amfite ko byo bari byo kubera ko nta namba yabo nyezi nabigeze baduha kugira ngo tume tugakurikirana kugira ngo tumenye uko bari cyangwa batagihaye
nkuko nabikubwiraga ijwi ry'America irumvikanira mu nkambi ya Mahama irumvikanira mu duce twinshi tw'u Rwanda aho baba baherereye hose iyi mpuruza y'urukundo yawe wowe Gabriel mpawe nayo bazayumva none wabaha makuru y'abandi bo mu muryango bakiriho ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo ubahe ikizere nabo cyo kubaho bumve yuko hari bene wabo bagifite mu Burundi cyangwa se ahandi hose ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho bene wabo bo mu muryango
uwo masenge yitwa Himere ya Rota mwene wabo yitwa Zeta yarapfuye ntakiriho yakwa kwitaba Imana ejo bundi
no komera
mwene wabo yitwa Maria ariho papa ariwe yitwa Miguro Farasko batazira cha kweri ariho musaza we kandi yitwa Mwera Miguro Rumoka ariho musaza witwa Bigirimana yarapfuye ntariho ubwo no kuvuga bose abahari baho nta kibazo twa dufise ifemaje kumenya iyo baragiye ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo sindi niba nabo umuntu twogira kugira umuco mubananye nabo mwaturonderera
yego rwose boneraho ako karyo nabo ubashakishe ni bande bitwa bande
uwo bita Wizeye Wizeye Imana nawe ene yaradime tudi yari bavuga yuko yazimiriye ngaho mu Rwanda muri Nyiramatuntu ni umuntu yo muhungu wa Bigirimana uwo musengeza na nyene uwo rodo nawe tudi yaherereye ibintu by'umuryango urumva biko biragira gute biko birasanzara nk'itubi ukuntu bimeze kubera abo uwo niwe mukuru yabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango bashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango murondera kugira ngo agire icyo dufashije
Gabriel mpawe nayo batazira mufyiri urakoze rwose uri n'ubuhungu wa Miburo batazira chakweli nabifashe wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga kuri uyu munsi wa Pashika tukaba twizera yuko ababuze nabo bari buzukane na Yezu bakagaruka mu buzima bushya ubwo rero nawe ukomeza usenge kandi ndahamya yuko abantu bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bazadufasha nabo kugira ngo tushobore kugera ku bavandimwe bawe ndasaba cyane uwitwa rwa Rwanda n'umucuranzi wo mu nkambi ya Mahama akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi ry'America nawe ashyireho ati kugira ngo adufashe kubona abantu bawe tumenye amakuru yawe abo mu nkambi ya Mahama nabo mbifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza nawe rero Gabriel mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa Pasika kandi ngushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze cyane Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kinegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 na kane umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 yahungiye muri Kongo ari kumwe na nyina ariko se yasigara mu Rwanda igihe inkambi zasengwaga mu mwaka w'1996 ari mu nkambi ya Kanganiro iwuvira hashize amezi 8 yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko ataza hakomoka Emile Sibomana yahamagaye ijwi rya Amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi Sibomana atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga akagari ka Nyamirama umudugudu wa Cyananoga
abana ndi gushaka kurangisha mbo cyane nzi ko ajya gatana tangaza yo barangisha abana babo yora nkafite abana bari nshaka kurangisha
mhm
ba umwana umwe turabana hano
yego
yitwa Venusti
yego
ubwo rero umuhungu yaguranye n'ababyeyi be n'imyongo cyane na kane
yego
mbo barahunganye bajyana bagera muri Congo ubwo rero bakenya amakano n'ingano cyane na gatandatu agatwara n'ababyeyi be barahunganye akara hunganye na nyina na mukuru we na mama nawe mushiki we na mukuru we na nyina ni bo barahunganye ariko yambwiye ko ise yatugize ahunga ariko umwana akaba atazi ngo yavukiye mu Rwanda ntabwo azanavukiye ubwo rero nunyemereye sinzi ndi mbikitanga no mwazara tuzora tukazahanye tukashaka tuzona abantu ndimo bakibona abamenya
rwose ibyo ngibyo nibyo dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwire amakuru yose y'uwo mwana dufatanye turebe ukuntu twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwire amateka ye yakugezeho ati yageze iwawe ate yaje ate
mwana mbo tumaranye ezi nk'amezi ajya nko ku munani we yatahutse ndetse yatahutse muri bari abasirika bajya batabakaza muri Congo mugaraza nyina Kimutoho agenye Mutoho nyinaza naje kumufata nyine nk'umwana wanjye mbo turabana hano ariko mbo nawe umuntu ushobora kuba yararwaye poroma none nenda kunda kuvuga amagambo menshi ese byanga bimeragahinda cyane n'agahinda cyane nange bitewe n'uko ngiye ndi mukuru mfite imyaka 53
yego
okana ni ko nena hungiyeyo ubwo yambwiye amateka ye ndavuga n'ibyo yavuye ku nzu washakisha wabashakisha nta kuna tabura mbese abo bagenzi bene wabo nta soko n'abatiya busha ndatekereje ndavuga nawe wabashaka wenda niyo muri fashimu
uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gushima jyewe nkunda gushima abantu beza uri umwe muri bo kubona wara ufashe umuhungu namukura ukabwo uti mufata nk'umwana wanjye kugira ngo mufashe kandi ugashobora kuganira na ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo trauma uvuga koko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabyo bavamo ku buryo bworoshye ukomeze umube hafi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa Venusiti ntarindi zina waba wibuka
yitwa Minani Venusiti
hari umuntu yaba yibuka izina muri base cyangwa banyina nta kintu yibuka
aha yibuka nyina ramwibuka nasara mwibuka namushike namukuru barahunganya nabibuka
nawe ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde
ise yamwe uko yitwa Shumbusho
naho nyina
nyina yitwa Mukandakeni
naho mushiki we
mushiki we yitwa Mukaro mukuru we yitwa Mariko
babaga muyihe nkambi
kangamiro iyo nkanda wabivugira
none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi ni iki cyatuma n'abantu bamwumva bamumenya
rezo ntago urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite imyaka nko muri ine tatu n'igice muri cya bitanu rezo ntari ndi yibuka byinshi n'ubu ndakunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko yego
kureje no kujya ucuze nta matangazo kureje ninge nakunze kumuforosa cyane kuba kwambwira ko ngo byarangiye mutima nivuna mutima nigora abahungu hano yarize n'inshingano zanjye n'izindi kintu nzazikora njye uko twahuye ntabwo ubizi kandi imana ishobora kuzabidufashamo
yego
none ngize n'amari rwose mpamamagaye mpahoreye cyane ndabishimiye cyane
urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa Pasika utumye tukugeraho vuba uri murakora igikorwa gikomeye none birumvikana ku mwana atibuka byinshi ariko aribuka kose Shumbusho we atigeze ahunga ko yagumye mu Rwanda ariko se aribuka gace ku Rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba cyangwa irengero ubwaryo
tengo zona amazina yake amazina nyina amazina yo mukuru we n'umushyo we barahunganye ariko nda kuba ngo ribuka gato ko mu Rwanda mba aya ntabyo byuka
uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu nuko abantu bahunze muri 94 abantu bahungiye mu Rikivu yepfo n'abantu bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda na za Gikongo na za Cyangugu. Abo ngabo nibo bihenze bagana aho ngaho mu majyepfo ya Zaire.
Uyu mwana ariko nakongeraho nuko atahuka yavuye muri yacyo za Masisi.
Yego,
uko yagezeyo ntago abizi.
Birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse barakomeza banyuzo za Nyangezi barazamuka banyura za Warikade.
Nanjye niho narindi abantu banyazutse cyane, nyine arabakeretse bari mu Burasirazuba bajya mu Murenge mu mbese abantu banyazutse nanjye ndabizi.
Yeso,
nanjye niho nabaga.
Yego, urumva rero kugira ngo uzamuke za Warikade hanyuma unyure za Sake uzibone Imasisi biroroshye. Icyangombwa ni uko uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi. Nunge ndibutse abumva ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi mukuru wa Pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa Venusiti Minani. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 30, akaba afitwe n'umugiraneza utuye i Gatsibo. Umwana akaba yarahunze atazi neza, yarahunziye muri Kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we. Ise Shumbusho agasigara mu Rwanda, haba Bugesera, haba Kibungo. Bugesera ako karere, yaba Gitarama se cyangwa yaba Butare cyangwa Gikongo cyangwa Cyangugu ya kera, turi muri 94. Waba waramenye umugabo witwa Shumbusho wari n'ubu ukiri mu Rwanda. Umugore we Mukandekezi akaba yarahungiye muri Kongo mu 94, akajyana n'umwana we Venusiti Minani, ndetse akajyana n'undi muhungu witwa Mariko n'umukobwa witwa Marceline. Ababumva bakabamenya kumenya ko babanye mu nkambi ya Kanganiro hafi ya Uvira. Abo ngabo badufasha hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na Emile Sibomana. Bafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya Mutobo agarutse mu gihugu cyamubyaye, kugira ngo tumuhuze n'umuryango we n'abantu bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Wabikomojeho wavuze uti umwana uramureba ugasanga afite toroma, n'impamvu niyemeje kumushakira umuryango kugira ngo umufashe kwiyubaka. Ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate, niki cyabiguteye? Niba ushobora kubidusangiza kugira ngo ufashe n'abandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu.
Ineza nsanzwe nigira, nsanzwe mbe nkarewambe namfashije, kandi amateka muri Kongo nange nabayeyo ndahazi, nzi ko abantu benshi bagiye abona n'abantu babo. Nemo nange ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twaraburanye kugeza 2:00. Ubu ndabona n'abantu babifatiye hamureze, kuko nange ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'ababuriye muri za Kongo. Ariko ntazi ntibyagenze bite.
Komera, none umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe?
No, umuryango wanjye ni urebye njye nahungiye Bukavu. Wahungiyeyo ariko ntabwo naje kuyimenya, naje kuzayimenya nyuma amezi abiri na 2013-2014 nibwo naje kumenya ko ariwe warahungiye. Nabwo mbibwiye n'umuntu ubwo yo kugeza 2:00, ntabwo namenya ngo barapfuye bari hose, ntabwo mbizi.
Umugore wawe uyitwaga nde? Abana babitwaga bande kugira ngo wabumva amenye yuko bashaka uhera ku mufasha wawe?
Umugore wanjye yitwaga Uwizeyimana Florence.
Yego,
umwana wanjye yitwaga Nyirarukundo, bakunda kumwita Rushinyika. Ibyo zina bakunda kumwita nka mbaba barahungiye. Umugore wanjye naje kumenya amakuru nyuma y'uko ndetse nabanje kumubwira aho bitaga za Kinyanani muri Masisi, ariko naje kumenya ko babaza gutyo.
Ayo makuru wayamenye akubwira kuba ari muri Masisi, wayamenye ryari?
Ayo makuru namenye muri 2015 nibwo naje kumenya. Ubwo nanjye nibwirwa na n'uwari mukuru we, nawe barahungaga, nawe yambwiraga, ubwo nanjye yambwiraga mba hanze, nawe mu Rwanda tuvugana kuri telefone, Ujibye kongo mnye tukwaze kuona na mazo kumwa zirike nuko nangi naze kutanyuma yao.
Hanyuma na nubu nta gurashobora kubona umuntu w'imasisi wa wagufasha kumenya niba ariho bakire.
Oh ngirabona ko nabanye makuru nyine nkiri hanze.
Mhm.
Ndari gushakisha mu cyo telefone yabona ngiye nabagazakisha sa.
Yego.
Aho nshaka mu cyo telefone ndashakisha wapi ndagura burundu.
Uko biri kose imasisi naho turahagera turumvikana ariko dushobora no guhamagara tuhafite abantu hari abadepite b'abanyekongo tukunda kuzana mu biganiro hano hari n'abantu muri societe civile bakunda kuza mu biganiro hari abanyarwanda hari n'abanyekongo bose abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo ndetse ni baramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko Florence Uwizeyimana ahadi hafaho ndetse n'umukobwa wa Nyarukundo yabaye mukuru yarashatse ubwo rero bazamunya yuko Emide Sibomana ari wowe mufasha ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe mutware niko babyita mu Rwanda niwe mutware w'urugo wagira kanunu kaho baherereye yatubwira kugira ngo tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranywe nakababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye kugira ngo nawe bigufashe kwishima hari no mu ministere dukunda cyane ukomeye ahungaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe ministere urubyiruko yitwa Utuma Twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje
Agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1998 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi mushiki we Musabuwera Janine avuga ko base wabo bashora kuba baza hari ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira Musabuwera era hatuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rushaki akagare ka Karurama mudugudu wa Rumuri
amakuru nabonye cyangwa numvise ko mwashakishije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu na zibasaba nuko niyo mpamvu rero igeze aho kugira ngo mumfashe
none umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute
umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara
yego
yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana
mhm
hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera
abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande
ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakaduhisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe itwagize amahirwe yo kwiga bona ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko twibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nawe bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana babisha makuru muri maji
none se ni musaza wawe rero yitwa nde
yitwa Bizimana ka muntu ariko amakuru baduhaye ubu ngaho badata bacu iyo ngiye aho yageze bamwita Francois ariko nayo mazina yose Bizimana ka muntu yandi arajana mwanditse kuko hari gihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo handitse ayo mazina yombi Bizimana ka muntu Francois
kuki batabemerera kumenya makuru ye nimba bo bayazi
amakuru ya ye barayazi ahubwo ikintu natwe duceka tukibaza kubera iki bakaduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikibyinshi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo izafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve nabyirukansemo cyane njya no kwa Monsenyeri se mwafashije abandi ko baboneka kwa bahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi kinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikibyinshi nyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibice ubuke n'ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu
ariko se nyina aracyariho
papa yarapfuye mama ni wukiriho
nimba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishura atagononwa ubona guri sabuna atagononwa ubona hari cyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama kwatu pariho na cyo mamazi ubwo ni nganje urimo muri abo bana be ugerageza wenda shakisha ariko mama na makuru afite nacyazi zatazi ninje nange nakabaye ndiza ariko nacyazi
uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba France kwa bari ho ni bandi ndavuga ba kurube cyangwa se bashikibe abo muvukana
abo tuvukana hariho Ndayisenga Francois nawe
mhm
hariho uwa Mahoro Alfonsina bashikibe n'ubundi bato n'uwi neza Rasheri nukuvuga ngo uwo muhungu wacu nuwa gatatu kuri nge nuko bikunza akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni nge mukuru we n'umurikiri wo ngo Ndayisenga Francois agakurikiraho uwo muhungu wacu
mwese nta makuru ye mufite
nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto tukayabona ngo naca abaye ngo baramuvuye ngo ubune n'abazungu bamujyanye bambaraje kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo azaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo nubu ngo twirwo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone ikibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda tumenya ko turiho tukumva ari uburyarya
icyo gihe agenda arafite imyaka ingahe
agenda ndakeka ko yari afite imyaka 6-7 inara muri 90 urabona ko yatangiye muri 90 muri 90 hari hashize imyaka 3 niba atari 2 bamujyanye muri 90
igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe
igihugu arimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rupapuro nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi n'umufamiye yandikirana na ganazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu Bubiligi
uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza amakuru ya musaza wawe mbere yuko mwishakira mu Bubiligi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde
uwo data wacu yitwa so muhangi wereni
bwo mumaze iyi myaka yose irenga 30 mutaza makuru y'umuvandimwe wanyu nza bafasha mbishyizeho umutima kugira ngo mumubone niba Francois akumva ninamubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima ikiri ku mutima w'umuryango muhamakuru n'umubyeyi we mubwire icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe ngutanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
ngize amahirwe cyangwa n'Imana ikadufasha byibuze te akamenya ko umuryango w'uhari akamenya ko ababyeyi be bahari nubwo papa we yatuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya nituza amakuru ye nawe naza amakuru yacu ibyo bamubwiye ntabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kibyihishe inyuma ba data bacu bakatwima amakuru niba baranatwanze reka mbikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza kubabaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu zahereye aho baranatwanga ubwo rero Imana ibyumve inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we kuhari amenya n'amakuru nyayo nicyo ntifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we avugana nawe cyangwa tuvugane nawe twe tuvukana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'Imana nsenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango w'uhari
Jeannine Musabu wera ndakumva ikifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzashyira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza wa Pasika
Agasaro Kaburaga
nkuko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na Wereni cyo muhangi ndetse wabo wa François Bizimana atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuma umudugudu wa Ruhashya
Hello
oui mwiriweho
yego muraho
murakomeye
Yego
ni cyo muhangi were ni tuvugana
Yego
Jewe ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
Yego
ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
Yego
nari nkuhamagaye ngira ngo nkubaze waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa Bizimana François
harayo mperuka hashize igihe kirekire
amakuru ufite kugeza ubu nayahe ari hehe
yabaga muri Belgique kandi hashize imyaka irenga 5 duheruka kugirana contact zanditse
yego
ariko zageze aho ahagarika contact natwe ariko ubundi ninge yanyuzaga amakuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ariko byageze aho birahagarara
ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite
nta makuru mfite nagerageje gukorana n'umupadiri witwa Tissien aba i Buruseli kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone ntibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga 5
atuye i Buruseli mu Bubiligi impamvu z'amakuru ye nuko bamwe mu muryango we barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
wabuze impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze bategeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho naho ari
ngo impamvu ntabwo napfa kuyimenya kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara
yego
ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe ari muri family adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite enchange yagiye kwibana ni agomba kwitangira amakuru aka akagira na contact direct n'umuryango we. Bigeze aho rero tugerageza iyo ubwabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famille adoptive. Nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya, ariko bigeze aho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru. Naho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya.
Ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi, bazi uko umwana ari mu Bubiligi?
Iyo barayazi. Ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye. Ariko haje kuzamo ikimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango.
Yego.
Umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize.
Niyo mpamvu nguhamagaye, kubera ko hano ku bya Amerika dukora nk'abantu bahuza imiryango. Iyo tubonye akantu katarimo kumvikana tubaza impamvu gahari, tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza. Kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha, mpitamubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo. Ni mpamvu nguhamagaye kandi ndagushimira ko wanyakiriye. Ibyo ngibyo, iyo makimbirane yatewe n'iki? Yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe, cyangwa se hari ubwo gufasha wowe ntubaha ubufasha? Icyateraga urakibonye, urakivumbuye?
Icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo, umuryango wacetse ko ashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho. Icyakabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu Bubiligi, byitwa ko yagiye kwibana akava muri famille yari yaramwadopse. Bo bagakeka ko afite ubuzima, afite imibereho, kandi nka famille ikennye. Bati kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto, atubwiye amakuru yose, donc direct, icyo bita communication direct.
Yego.
Bati kuki yaba yanyura kuri oncle we, twebwe tuduhari nka bashiki be, bakuru be, mama we, twe ntatwihera amakuru direct. Ndababwira nti ariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu Kinyarwanda nkoresha n'abantu barabasobanurira. Akiri mu muryango wari waramwadopse, amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka, kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famille, narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza, narayabashiraga tukanabiganiraho. Nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya afite, banga kubyumva. Noneho nyuma avuye muri iyo famille adoptive niyongera kuduha amakuru, nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara. Noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha, umwana muracyari kumwe nawe? Atoya yagiye kwibana, ni mature enough, yagiye kwibana, afite uko abaho, ubwo n'ubuzima bwe buri prive, ntawe ubwivangamo. Noneho ndabasaba ndese mushobora kutumenyera adresse ziwe, noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagirana contact direct. Nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye Buruseli, yarigaga aba Buruseli, muha contact nabashije kumenya nahawe na famille adoptive. Noneho aragenda ashaka contact, abona nimero ya telefone, arayihamagara ngo baravugana. Bamaze kuvugana bahana rande kuko azajya kumureba aho aba, kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba, ko ari kugira ngo famille igirane contact nawe. Amusabye rero ko babonana la seconde fois, ngo nibura mugereho imbonankubone. François ngo arabyanga, aramubwira ngo ari kubundi ngo murashakira iki, ngo kuko ushaka kubonana nanjye, ngo ntabwo mbishaka. Ahita akora kupire ya communication. Yes, uwo mupadiri agira ikibazo, ntiyongera kugirana contact nawe, birahagarara. Ahita anyandikira email amenyesha uko byagenze, kuva ubwo nta yindi contact nongeye kugira. Iriya kwigo senka.
Ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije Pasika nziza.
murakoze murakoze Venice Imana ibaho umugisha namwe kandi byadufasha tugize contact n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihu cyajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukazashima Imana n'umuryango ko byatunezeza twese
Agasaro Kaburaga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko François Bizimana yavuye mu Rwanda ajyanwe n'ikigo kitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro muri commune Sake yahahoze ari muri prefecture ya Kibungo ari mu Bubiligi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gitaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
rero
turi mu mwaka w'1996 inkambi ya Lac Vert mu nkengero z'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Zaire yarashenywe nk'izindi abandi bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu Rwanda abandi bararorongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa Rubanda niba bistraton yaragenza gerikatanga ratura hashize imyaka 18 nta makuru ye umuryango we uri mu Rwanda ufite uwabereye se wabo ukurikiye Yesu Jean Felix aramushaka atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ugushaka Gasaro Kaburaga akaba ari data wacu witwa Rubanda niba bistrato akaba mwene bimaze iki na kana kuze Esperance bavuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
mwatandukanye gute byagenze gute
ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya Lac Vert tugeze Isake niho twatandukaniye twe twakomeje awe niho twahise dutandukana ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya Lac Vert ubwo ntabwo twahise tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri Seyseri muri bibiri bwatugeze muri 2008 ariko bugaragara ko yabwanditse muri 2025 kuri 2025 z'ukwa 12 bigaragara ko ari nandi matangazo ashobora kuba taratugezeho bitewe nuko we yari umuntu usobanukiwe byigaragaza ko yari ari ikatanga igatanga muri munara ya gatanga muri Kongo Kinshasa muri komine Kabaro na Karitsingwana gare ubutomene
none se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CICR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute
yego uwitwa bakuru Jean Berikimasi hari impapuro CICR n'undi yazanaga n'ubwo butumwa bwabagabuje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twigeze tubona cyuko wenda yaba yarazibonye
uje mu kiganiro Gasaro Kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki
Rubanda nibabi niba koko utwumva ukabukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizi ko dugukunda abana wasize ari batoya abari ubereye umubyeyi babo twitaga bamuze ba Chantal ba Valentina na bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha katuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya Congo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro namwe tubashimira nka Voice of America kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze
urakoze nawe kandi nkwifurije pasika nziza amahoro y'Imana
Agasaro Kaburaga
kiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 00127 7 3 4 6 6 nongere nisubiremo 00127 7 3 4 6 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.